Nia mandori ya kadi ya bo oshara. Utukufu ni wako, heshima ni zako, unastahili sifa, unastahili sifa. Can you try?
Utukufu ni wako, heshima ni zako, unastahili sifa, unastahili sifa.
Hatuchukui hata kidogo.
Utukufu ni wako, heshima ni zako, unastahili sifa, unastahili sifa.
Do it again, do it again, do it again. Come on.
Utukufu ni wako, heshima ni zako.
Yes, Lord.
Sifa, unastahili sifa.
Can I hear you worship?
Utukufu ni wako,
utukufu ni wako,
heshima ni zako,
heshima ni zako.
Come on. kushimtu hakushimtu tukufu
tokea peka
tokea peka
tokea peka tukufu na wewe milele na milele milele na milele milele na milele milele na milele utukufu ni wako Yesu testimony zako Bwana Yesu
roba basho
testimony zako
Bwana Yesu
utukufu ni wako Yesu Tunajua tele ambayo tunakuomba.